whakatiro tainui tēnā koutou katoa. E whakatikatika ana te kapa haka o te tai koura i ahi tereiria ara a te kahu ariki. Ana mō te whakawhiti mai anō i te mōna tā pokopoko a tā whaki ki te tau toko i te koronei hana tuatahi o Queenie ngā wai hono i te pō. Hei tā Dre ahi pene māngai mō te kahu ariki, ko tīmata rātou ki te kohi a kai haka, ke haere māta toru mai ai rātou ki kone mō te koronei hana o Queenie ngā wai hono i te pō.
Ka whakahoki au ki ngā mea nui o ngā whakaaro nui mō mātou a ngai Māori ino hoana i konei ko te kotahitanga. Koeira te whakatina no te kotahitanga, koeira te hui e whakanui ana i te kotahitanga o te iwi Māori. Nō reira, anō hoki he whakanui i te mana o te kīngitanga. Me te pepuri ngā taonga tuku iho o tātou tipuna. Nō reira, ka mutu ko te whakanui ki tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Ko wai mātou te kahu ariki.
Nā wai te rā whakamaumahara hoi i nui kātahi ka nui ke atu pea i te hingatanga o te whakamutunga o te 28 ara o tā Bomb Gillies i ngā marama tatanei. Ko ia te hononga whakamutunga ki te 28, ko ia te morehu whakamutunga o te 28, te ropu hautoa Māori i uru ki te mura o te ahi i te pakanga tuarua o te ao me te aha, ko te hautoa o te rā ropu i horapa ki te ao whānui katoa. Aneira a Baden Barber o te kāhui a rangatira a iwi e kōrero ana mo te nui tai oreore o te rā o Anzac ki a rātou ko tōna whānau. O tira ia mō tā Bomb Gillies.
Tōku karaua tētai o ngā kaipakanga i te 28, no reira kei a mātou tonu. Ana metara hoia, no reira kei te ngana, tā tātou nei haere ki i ngā rā whakanui i a rātou, hei maumahara ake ki te hunga i whawhai tia, te whawhai nui, nā pakanga nui o te ao, kia ora ai tātou, kia here kore ai tātou, e noho nei ki tēnei wenei whedua.
Ko ake nei ko ngā hā, kine kina. Ko ia tētahi o ngā toki wahine o tēnei whenua ki te tākoro Whutupōro ā i ritaia ia i te tīmatanga o tēnei tau i runga i tana hia kia whakawhiti atu ia i te Whutupōro ki te Riki ki te tākoro ki roto i te NRLW. Ka tākoro a Portia Woodman mā ngā kahurangi i roto i te whakataetai aupiki i tēnei tau me te kaunga ōna i roto i tērā whakataetai. I tōna tikanga ka whakawhiti atu ia ki te Whutupōro Riki i raro i te NRL, engari kāore te NRL i whakae nā te mea kuia te kanohi o te whakataetai i Puwhutupōro o te ao. Nō reira, ko whakatau a Portia Woodman kia Waitohu Kirimana Hou ki te ue Puwhutupōro o Aotearoa me te mea nei, ka tākoro Whutupōro anō ia mā Aotearoa ki te ipu o te ao. Koe ranga ha. Kinekina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko.
Ko nā te mānga.
Hei pāho.